Wave Lab Music.
Kama ni pasa my love, yeah, the out of this mood. Ya mene ni kalibe una po. Kama ni pasa good time, ready or not. Keve kama ni faka muzone. Kama ni pasa my love, yeah, the out of this mood. Ya mene ni kalibe una po. Kama ni pasa good time, ready or not. Keve kama ni faka muzone. Kagelo kanga, skali munga ba gelo baja. Kali vio sa tivozi panga. Elo ni libe keve skama java. Elo bakambe keve skama wala. Paja snezo nazo keve kenzo pasa. Mandeni nazo keve nmaka pasa. Mtima wa keve futi mtima wanga. Tili want na panga panja. Ori yonse yani yese. Nikamba sima setin. Tabo 1 million. Nikamba sima betin. Gativani yamba keve kama zanda one time. Leja chikwela keve kama funda one time. Katupaka kamba nene sini mbelans. Vabeni na beza kamu zanga. Tika kielo kanga. Elo bakambe keve nkanga. Elo bakambe kama nipanga. Kama nipasa my love, yari out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama nipasa good time, ready or not. Keve kama nifaka muzone. Kolo kankale na mayezi ya ngono. Ndelu zeve kali nazo. No wonder ni mankala mind blown. She's the deal, pali keve palibe na plan B. I'm glad ni kanga, kulibe na pama side sing. Kazi wa veni konda, sika ganiza na kavili. Kazi wa veni zonda, kama ganiza na kavili. Ni charo against pavili, ni vela monga na wina mili. Senenga kasi ya chifuka kama ni pasa eja feeling. Banzanga baby ya tika nani funtisa. Why Mr. Kelly everyday ali na Lisa. Sini mavimvela inola nankani ya pita. Sini mavimvela ola na bola na misa. Banzanga baby ya tika nani funtisa. Why Mr. Kelly everyday ali na Lisa. Nika mzanga elo sikama ni bisa. Nika mzanga keve nankani ya pita. Kama ni pasa my love ya di out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama ni pasa good time, ready or not. Keve kama ni faka muzone. Kama ni pasa my love ya di out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama ni pasa good time, ready or not. Keve kama ni faka muzone. Elo mamene kana pangiwa, mulungu anatandiza. Singa kambe vambili, mother nature za nitandiza. Mamene kama yendela, mamene kama kambila. Pali keve na ma dollars ya seal. Elo skafunda ma fake fellas, beba konda ma one time. Kakonda ma good fellas, beba ziba ma real love. Kali sweet monga serio, ka voice monga serio. Ka behavior kakaena, ni one in a million. Mulungu anapasa, elo si mafani. Wamena shusha, uyo nindani. Chifuka kulipe muntu, anga bwere pakati. Ya ine na gelo, you can't see my good time. Kama ni pasa my love, ya di out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama ni pasa good time, ready or not. Keve kama ni faka muzone. Kama ni pasa my love, ya di out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama ni pasa good time, ready or not. Keve kama ni faka muzone.
Exclusive from